waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Galab wanaagsan meel kastoo naga dhagaysanaysaan. Waa galab talaada bisha Maarsan ay tahay 2022. Wararka maanta gabi ahaanba waxaan ku soo qaadan doonaa xaaladii u dambeeyay ee xanuunka coronavirus. Shirkadda diyaaradaha Qantas ayaa sheegtay inay 25% jaraysa duulimaadyadii ay ku tagi jirtay dalalka caalamka intiisa kale 6 bilood ee soo socda. Go'aanka ayaa waxaa sabab u ah saameynta xanuunka coronavirus. Madaxa shirkadda Qantas Alan Joyce ayaa sheegay inuusan wax mushaara qaadan doonin inta ka hartay sanad miisaaniyadeedka oo ah ilaa bisha July. Mr. Joyce ayaa sidoo kale sheegay inuu ka codsanayo shaqaalaha shirkadda inay qaataan fasax lacag la'aan ah ama mid lacag ah hadii uu waharay si looga baaqsado, ayuu yiri in shaqaale laga jaro. Wuxuu sheegay in duulimaadyada la jaraya ay u badan yihiin kuwa aadi jiray dalalka Aasiya oo la yareyn doono 31% marka loo barbardhigo duulimaadyadii sanadkii hore.
So if the market does have a recovery, we'll add that capacity back in. We're not getting rid of the aircraft, we're not getting rid of people.
Hadii suuqu soo kabsado, duulimaadyadaas waanu soo celinaynaa, diyaaradihiina waa noo yaalaan, shaqaalana ma jarayno. Waxaan awood u leenahay inaan ballaarinno duulimaadyada markii loo baahdo oo suuqu uu soo noqdo. Laakiin waxaan wax ka baranaynaa xanuunkii SARS oo waxaa dhici karta in waqtiga xanuunkani uu jiro uu dheeraado. Waxaan se rajaynaynaa inaysan taasi dhicin. Macallin wax ka dhigay iskuul gaar loo leeyahay oo ku yaala xaafadaha Bari ee Melbourne ayaa laga helay xanuunka coronavirus. Carey Baptist Grammar School oo xaafadda Q ku yaala ayaa maanta laga xiray ardada iyo macallimiinta, maanta oo ah talaada, taasoo ka dhigaysa iskuulkii afraad ee Australia oo loo xiro xanuunka COVID-19 awgiis. Maamulaha iskuulka Jonathan Walter ayaa sheegay in macallinku si toosa ula kulmay qof kale oo laga helay xanuunka.
With that in mind, we are now going through the process of mapping.
Innagu taas maskaxda ku hayna, waxaanu wadnaa qorshe aan ku ogaaneyno cidda kale ee xanuunkani ku fidi karo oo macallinku uu la kulmay, si aan ula xiriirno qoysaska ama qof kasta uu gaari karo. Ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa sheegay in xannibaado safar iyo kuwa caafimaadka dadweynaha lagu soo rogayo dalka oo dhan si loo joojiyo fidida xanuunka coronavirus. Hadalka ayaa imanaya kadib markii uu hore u saxiixay karantiil saameynaya gobollo badan oo ku yaala waqooyiga Talyaaniga. Xannibaadaha ugu dambeeyay ayaa waxaa ka mid ah in la mamnuucayo shirar iyo kulamo dadweyne iyo dhammaan dhaqdhaqaaqyo aan la xiriirin shaqo ama adeegyo degdega. Mr. Conte ayaa sheegay in xannibaadahan laga bilaabayo maanta oo talaada, waxayna soconayaan ilaa 3 bisha Abriil, taasoo la mid ah xannibaadihii hore loo saaray waqooyiga Talyaaniga.
The right decision today is to stay at home. Our future and the future of Italy.
Go'aanka saxda maanta waa inaad gurigaaga joogto. Mustaqbalka Talyaaniga iyo keenno dhan gacanteena ayuu ku jiraa. Gacmaheennana waxaa saaran mas'uuliyad weyn oo aan hore loo arag. In ka badan 9,000 oo kays ayaa Talyaaniga la xaqiijiyay, waxaana u dhintay ilaa iyo hadda 463 qof. Markab dalxiis oo dadka saarnaa laga helay xanuunka coronavirus ayaa ku soo xirtay dekad ku taala San Francisco kadib markii markabkaas lagu qasbay inuu heehaabo xeebaha galbeed ee Mareykanka muddo dhowr maalmood. Grand Princess ayaa ku xirtay dekadda Auckland isagoo ay saaran yihiin 3,500 qof, 21 qof oo ka mid ah laga helay xanuunka COVID-19. Muwaadiniinta Mareykanka ee saaran markabka ayaa la geyn doonaa baa la yiri saldhigyo military oo ku yaala gobollada California, Texas iyo Georgia si looga baaro xanuunka coronavirus loona karantiilo. Halkaas sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ay kala shaqayn doonto wadamada kale siday u qaadan lahaayeen rakaabka dalalkooda ka soo jeeda. Dennis Stoneham oo rakaab ah reer Californiana ah ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay sida ay gurigeeda u tagi lahayd.
A friend of ours that we actually had arranged to meet on the cruise, they're from New York.
Saaxiib aanu hore ugu ballanay inaanu markabka ku kulanno oo ka yimid New York wuxuu ka mid ahaa 2 rakaab ee laga helay xanuunka coronavirus. markaan markabka ka degno waa nala baarayaa dhammaanteen, laakiin farxad bay noo ahaan lahayd haddii aniga iyo saygayga aan nalaga heli lahayn xanuunka, maadaama ninka laga helay aanu waqti badan soo wada joognay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.